altar.
It's 10 on the hit.
Hey, I've got a sin in your grave.
Yes, yeah. I
Dime corner. Dime corner. Yeah, that's so
okay. Ukweli baba nime kona. Anime kona. Ukini tende ya miuchisa. Ukweli baba nime kona. Nimekuona umejidhihirisha kwangu. Alo, umenishangaza. Bado naiona eva. Umenishangaza. Umenisiba mdomo. Umenishangaza. Bado naiona neema. Umenishangaza.
Everybody, yeah. Lord, you've been so grateful to me. I don't wanna hide and I know that all of the things you did to me, there is nobody can do. I know, yeah. Aye, 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 nimekuona Bwana. Aye, aye, aye,
mimi na wewe.